Yeah, Peter Montana. Give it up. Dr. Sorry. Abby Roberts. Jikaze bro kwa hizi flow again again on mada oh misha misha hebu zitu kishe malengo yote ni yafani kishe wezembe ni wapani kishe kisonko 254 na wabongo ukilemani chongo zamani singo za bongo
napotazama kushoto kulia da jua limezama na giza kote kucha na giza mwenye fura katiza mwenye singida dodomo kiwo menona kwa meno yaliyonga sababu zote ni mimi kiwa chanzo chako kwa nini nikiwa happy wala samini gathabu zote zako za nini man
jikaze jikaze
yeah, yeah, yeah.
Jikaze jikaze
hey.
You feel like nobody that you carry you wake money hasiro sonny you move out
yeah, yeah, yeah.
So see call me say out my money no fake life for you verify it I got to win There is something you like Unacho kipata unakosa Ulicho kuwa nacho kija tosha But we don't mind My mama she sing for me daily Wanangu kuwa happy matatizo Yasifanye wewe uchelewe
Ato wakiniona niko live kwa TV Mana maisha na yoishi kwa mungu ndo guarantee Alright. You know that eh? Yeah I'm done. Hey.